Upokofa. Ko Pita Raiwa Kohuani I mua I te rūnanga. Ā, ia Raiwa e kōrero ana ki te iwi, ka puta ohorere mai ki a Raiwa ngā tohunga, te rangatira o te temepara me ngā haruki. He nui te pāwera mō tā Raiwa ako I te iwi, mō te kaufau hoki I runga ia ihu I te aranga mai I te hunga mate. Nā, ka mau o rātou ringa ki a Raiwa, mei ngā ana kia tīkina kia aora anō te rā, I te mea hoki kua ahiahi. O ti rā, he tokomaha o te hunga I runga I te kupu I whakapono. Ā, ko te tokomaha o ngā tāngata me te mea e rima mano. Nā, I te aonga ake ka huihui o rātou rangatira, ngā kaumātua me ngā karaipi ki Hiruhārama, rātou ko te tino tohunga. Ko anaha, ko kaiapa, ko hoani, ko arehānara, me ngā whanaunga katoa o te tohunga nui. Ā, no, ka whakatūri a Raiwa ki Waenga nui, ka ui rātou. Tēnā koa te mana, te ingoa rānei I mea te ai tēnei e kōrua. Kātahi a pita, ki I tonu I te wairua tapu, ka mea ki a rātou. E ngā rangatira o te iwi, e ngā kaumātua. Mehe mea ki te uiui a māiwa āia nei, mo te mahi pai I mahia ki te tangata hauā, I pēhiatia taua tangata I orai. Kia mōhio koutou katoa, me te iwi katoa o I haraira, nā te ingoa o I hukaraiti o nahareta. I rīpeka tiana e koutou, I whakāra hiarā e te atua I te hunga mate, nāna tēnei I tū orai I tō koutou aroaro. Ko ia te kōhatu I whakakāhoretia nā e koutou, e ngā kaihanga. Ā, kua meinga nei hei upoko mō te kokonga. Kā hore hoki he ora I tētahi atu. Kā hore hoki he ingoa kē atu, I raro o te rangi, kua hōmai ki ngā tāngata, e ora I tātou. Nā, ka ki te rātou I te māia o Pita Raiwa Kohuani. Ā, ka mātau ki a Raiwa e hare I te mea whakaako. Engari, he hunga kūware, ka mīharo rātou. Ka mōhio hoki, he hoa Raiwa no ihu. Ka kite hoki I te tangata I whakaorangia e tūtahi ana rātou. Ka hore rawa I tāia tētahi kupu whakahē mā rātou. Nā, ka tono rātou I a Raiwa kia haere ki waho o te rūnanga. Ā, ka kōrero-rero ki a rātou anō. Kā mea? Me aha e tātou e nei tāngata. Ka kite katoa nei hoki te hunga e noho ana I Hiruhārama, he merekara nui kua meinga nei. Ā, e kore ā hei te whā kore-kore e tātou. O tīia, kia kauai e hōrapa atu ki roto ki te iwi, kia kaha tā tātou whakawehi I a Raiwa, kei kōrero ki tētahi tangata, Ā muri nei I runga I tēnei ingoa. Ā, karangatiana Raiwa e rātou, ka mea ki a Raiwa. Kia kaua rawa e kōrero, kia kaua e whakaako I runga I te ingoa o ihu. Nā, ka whakahoki a pita Raiwa Kohuani ki a rātou, ka mea. Whakaaroa e koutou. Ka tika rānei ki te aroaro o te atua, ko koutou kia whakarangona, kaua te atua. E kore hoki e āhei, kia kaua e kōrerotia e māua, ngā mea I kite ai, I rungo ai mātou. He oi, whakawehe ana anō rātou I a Raiwa, ā tuku ana kia haere. Ki hai hoki I kitea, he mea e whiu ai Raiwa, I wehi I te iwi. I whakakororia katoa nei ngā tāngata I te atua, mō taua mea I meatea. Nō te mea kua neke atu I te whātikau ngā tau o te tangata, I meinga nei ki āia tēnei merekara whakaora. Ka īnoi te hunga whakapono kia māia. Ā, ka oti Raiwa te tuku, ka haere ki o Raiwa hoa. Ā, kōrero tiāna ngā mea katoa, I kōrero ai ngā tohunga nui me ngā kaumātua ki a Raiwa. Ā, I tō rātou rongonga, ka karanga ake rātou ki te atua, he kotahi te reo, kā mea. E te ariki, nāu nei I hanga te rangi me te whenua, te moana me o reira mea katoa. Nāu te kupu i kōrerotia e te wairua tapu. Nā te māngai o tō mātou matua, o tāu pononga, o rāwiri. He aha ka nana ai ngā tau iwi, ka whakaaro horihori ai ngā iwi, i whakatika ake ngā kīngi o te whenua, i huihui ngā tahi ngā rangatira, ki te whawhai ki te ariki rāiwa ko tāna karaiti. He pono nei hoki te huihuinga ki tēnei pā o Herora, o pono ti o Pirato, o ngā tau iwi, rātou ko te iwi o Iharaira, ki tāu tamatapu kia ihu i whakawahia nei e koe. Ki te mea i tā tōu ringa, i tā tōu whakaaro i whakatakoto ai i mua kia meatia. Nā titiro iho, e te ariki, āia nei kia rātou kupu whakawehi. Tukua mai hoki ki au pononga kia tino mai a te kōrero i tāu kupu. Ko koe ia e tō toro mai ana tōu ringa ki te whakaora. Kia meatia hoki he tohu, he mea whakamīharo i runga i te ingoa o tāu pononga tapu. O ihu. I te mutunga o tā rātou inoi, ka ngā uewe te wāhi i mene ai rātou. Nā māia no atu rātou ki te kōrero i te kupu a te atua. Ka tu whaia te hunga whakapono i a rātou taonga. Kotahi anō ngākau, kotahi anō wairua o te mana o te hunga whakapono. Kihai anō tētahi o rātou i mea, mana ake tētahi o āna taonga. He oi, he mea huihui a rātou mea katoa. Ā, nui atu te kaha i whakapuakina ai e ngā āpōtoro, te aranga o te ariki, o ihu. He nui anō te aroha noa i runga i a rātou katoa. Kā hore hoki tētahi o rātou i hapa. Ko te hunga hoki he kāinga, he whare o rātou. Hokona atu ana e rātou. Ā, mauri ana mai ngā utu o ngā mea i hokona. Whakatakotore ana ki ngā waiwai o ngā āpōtoro. Nā, ka tu whaina mā ia tangata, mā ia tangata. He mea whakarite ki te mate o ia tangata. Ā, ko hohi i huaina e ngā āpōtoro ko pānapa, ko te tikanga tēnei ina whakamaoritia, ko te tama a te whakamārietanga. He rīwaiti, ko kaiperu tōna kāinga. He wāhi whenua tōna, nā hokona atu ana, mauri ana ngā muni, whakatakotore ana ki ngā waiwai o ngā āpōtoro.